tegatera kukebewa kuba kirungi ne kibi nkyawula ate ne kinazala emirerende nakyo mukama kimponya sikyukira nakulabako bulabi bwenti ememere ntyabuka simanyi kyewankola oba kyewampa kyonna anayewa kikola mbawuza wanesanki wanywesanki wantegesa butego kikwe anze wanesanki wanywesanki abalala be batalaba mbawuza wanesanki wanywesanki wantegesa butego kikwe anze wanesanki wanywesanki kusaba lero mpulire omulungi ategomba kubana mutala tolinga bali banodi bwagule chupa olone yetale bala yonne mulengere zabo wabamponya bakayola ate nange ndisimpu nga bolaba wamasembera nange kansembere tuchikube muwetuti sabula
One, two, three.